Uganda wanga bampulira zikirizagana maziga ginkaba kasera busera gasangule zikiriza buli kirungi kyenoonya Katonda wanga ajja kukimpa zikiriza buli sala gyensaba Katonda wanga bawulira zikirizagana maziga ginkaba kasera busera gasangule zikiriza buli kirungi kyenoonya Katonda wanga ajja kukikola kuba zikiriza Sanga gwe musala bogumpanguza zikiriza nti abesiga mukama fena tetugenda kwejusa zikiriza nti mukama wali ningoluso zisayuni zikiriza nti ebizibu byensanga gwe musala bogumpanguza zikiriza nti abesiga mukama fena tetugenda kwejusa zikiriza nti mukama wali ndi muwangu zino kirawo
zikiriza nti mulamu
mulamu mukama
wali
Yesu
zikiriza nti yako kubera nze
sinza
zikiriza nti
sinza
bila chanja gala
windowoza kumuwendo omusayi Yesu yangula nzikiriza nti mumasogera ndi cha muwendo anjagala echo nchiraba nebwe mbangude mubuzibu ampanguza mukama tandikawo nzikiriza buli sala jensaba Katonda wanga bampulira zikiriza gana maziga ginkaba kasera busera gasangule zikiriza buli kirungi kyenoonya Katonda wanga ajja kukimpa
kuba zikiriza nti
mulamu
mulamu zikiriza nti
wali
Yesu zikiriza nti yako kubera nze
awonye
zikiriza
Yeah.